kange ngilali solo benhleli ncinga ngawe ayundenza nina ayundenza nina ayundenza nina che otherwise unjani ishi askis sister bengicela uthetha na ndicela ukukhapha ndicela ukuthatha ndikube ingxaku yandiphambanisa wandigulisa andikwazi nolala ingqondo nguwe ayingqondo nguwe ewena sisikanantsika uthetha noleta uthetha nokhongesha uthetha nolibele uthetha nomntakwena Isbaqa nkwazi gama lakho Ayundenza nina Otherwise unjani Kange nilali solo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayungenza nina che otherwise unjani che otherwise unjani angkwazi nolala ingqondo nguwe ingqondo yangiphambanisa wangigulisa mumakho sanu yangiphambanisa ayungenza weak undenza moist Njani mna Benfunu kwazi mna Goba isolo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayundenza nina Che otherwise unjani Kange I need you.